mwana w'omuntu yani gwe watonda n'omusoso waza n'omuwa okufuga byonna bye watonda n'omukono gwo ne bwe yayonoona tewamwegana wamununuza bulamu bwo Yesu wamugula na musayi
kino kyekyo tekitazikira kyewakuma ekologosa ekyomusayi bwo Yesu ku musalaba byonna gye byaggwera kino kyekyo tekitazikira kyewakuma ekologosa ekyomusayi bwo Yesu ku musalaba byonna gye byaggwera
oyambala enjuba ng'ekyambalo laba n'amaaso go nnimisa muliro ssebo Yesu oli wa ntiisa wasinga amaanyi wasinga obuyinza naye ne wekakkanya kabaka n'okka gye tuli waliwo omusaayi
omusaayi
watutabaganya ne kitaffe Gologosa kwe wagamba chiweke
kino checho techitazikira
chwa
kuma ekologosa echo musayi kwa Yesu kumusara babyo na chebya kwera kino checho techitazikira
chwa
kuma ekologosa echo musayi kwa Yesu kumusara babyo na chebya kwera
Osinziwe,
osinziwe
nga,
nubera na, wabulu miziwe,
miziwe sebo,
oyu musiwe,
chitange,
osinziwe.